ake ngiphonse lokhu kuwe, ngengibona ukuthi ucabangani. Nanoma yimuphi umKristu ongabona ukuthi uphila phakathi nempi ebambene ngeziqu zamehlo, uyayikhohlisa, uzenza ingane encane encela ibele. Angiqale ngubingelele, ngomkele futhi engosini yethu eFresh, ngingusibonelo BT Ngema, ngumlomo kaBenedict weChristian Networks. Ngakho, ikuphi okucabangile? Mhlawumbe ngaphandle uyacabanga ukuthi suka lezo yishabasheke ivutha ezingozi engamakholo, kulungileke ukubona kwakho lokho. Kodwa ubuKristu bubonkana bunqanyulele kwiinsika kuphila eyimbili. Thanda uNkulunkulu ngakho konke oyikho. Thanda umakhelwane njengalokhu uyithanda wena. Lokhu kuzwakala kuhlaba ngqo, kodwa ezweni lakhona imizwa igitshezwa phezu kweyinkambiso zobuqotho bokuphila. Ukuphila lezo zinto eyisobala eyimbili kuya ngokuya kuba nzima. Ukuthanda uNkulunkulu nokuthanda abantu, hey, kumsebenzi kabi. Kubiza ukuyinikela okukhulu, futhi abaningi abayibiza ukuthi bangamaKristu sebeshudukele empilweni yobutofontofo nokuyicabangela bona esikhundleni sokuthanda uNkulunkulu nomakhelwane. Ngiye ngezwa omunye kulezi insuku ethi umuntu ojwayelekile nje oyenkonzweni uvumela konke okubizwa ngokuthi ngubuKristu ngenxa yokuthi akayitatisheli ngokwakhe izwi likaNkulunkulu. Lokho kwenza ukuthi agcine eholelwe ophathe. Uyabona kuningokunjalo okuqhubekayo namhlanje. Ukuthethelela ibele, ukuyinikela inhlonipheko, ukuphana, lokhu kuyizinkambiso eseyiqala ukugqwala, hayi esizweni nje kuphela, kodwa ngokubuhlungu nangaphakathi ebandleni. Singabuyela kanjani kulokho okuchaza ukuthi kuyini ukulandela uJesu? KwabaseFeso 6 verse 17, kukho konke nithatha isihlangu sokukholwa eniya kuba namandla ukucima ngaso yonke imicibisholo evuthayo yomubi. Mlaleli, yazi lokhu ukuthi kuKristu uthethelelwe, usindisiwe, ubizelwe ukuphila impilo entsha, ube sephakadeni lempilo engapheliyo naye. Futhi zazelizwi likaNkulunkulu ngokwakho ukuze ungakhohliseki, ukuze uphile impilo umthanda, uthanda futhi nomakhelwane wakho. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Le devotion mofuna ukuyithola yona suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi kwe podcast. Ungangena ku Spotify na ku Facebook page yethu, kungenjalo zidownloadele i-app yethu kuzo zonke lezi inkundla. Lilodwa igama uzolibhala izwi eliFresh.